Democratic Alliance e batla dikarabo ka mora gore motsamaisi wa masepala wa Mangaung e le Monghadi Selomore a tlhole go iponatsa kopanong ya masepala le go romela moemedi. Sena se siile lekgotla le sena tsamaiso e e nepagetseng le tataiso ka tsa semolao ntlheng tseo tse botlhokwa tsa letsatsi. Democratic Alliance e botsitse dipotso go motsamaisi wa lekgotla fela ga ya tlhalosetswa. Sena se bontsha botsamaisi bo sa nepagalang ba masepala wa Mangaung. Baagi ba lokelwa ke tsamaiso lekgotla e tsepameng e ikarabelelang ebile e tlhompha ditsamaiso tsa semolao. Democratic Alliance e tla dula e tswelela ka go batlisisa ditlhakisetso, maikarabelo boemong ba setšhaba sa Mangaung.